It's the trap that I Zambian music. Dream nachiva mulimo ku backseat na mashampeni na irisi kefi godangana na dudisi twakite perfume kwa tibisti. Dream muchikwepe na roi kido chakomeka kwempe mochiva images line totumina po security pa reception. Dream na dombizo pa Shoprite mbaole katundu very nice. Fresh off umo mini kupa ichinga wai katila kupa mwimbusha ndi next lotto breadwinner na winner lotto. I had a dream de lota muchi lotto nishinde vota I had a dream ninzanga baya sala pukienda sinde chaya. I had a dream umudojo na Bobby East na kondwa mudojo. I see you coming up nicely up a next move kwa tini tai chi yeah. I had a dream ku Malaysia mundeke flight na ankoleza hey. Made in Zambia yadi paripiti na mnija yadi papu leilisti. I had a dream ku chivolio novo tumidi wisha ni dovo ya nyoko na samidi
nzelele selele kuzi wana masompenya kasi wenye. Nenzelele, kuzi wana masompenya kasi wenye. Nenzelele, kuzi wana masompenya kasi wenye. Sonse ni nalikula vilane eh. Sonse ni nalikuchitane eh. Sonse ni nalikula vilane.
Mageli no senti kalaluka eh. Kakamona na eya kalaluka eh. Kakamona na mane kalaluka eh. Kakamona na bridge kalatoloka eh. I had a dream yeah. I had a dream nadiku matero pa shodriki ama kaputyaputyapu na music. Na supu ya mbuzi na mixi Trina na doti pa good life eh. Had a dream na wa slap na wa buga. We had a show kuka wamba pa sugar. I had a dream unden wana kaso after kopa la lady in the video went viral. I had a dream undi muasu na wa drag roti mokairo eh.
Nenzelele kuzi wana masompenya kasi wenye. Nenzelele kuzi wana masompenya kasi wenye. Nenzelele kuzi wana masompenya kasi wenye. Sonse ni nalikula vilane eh. Sonse ni nalikuchitane eh. Sonse ni nalikula vilane.
This one.
ZambianMusicBlog.co.
It's good life music.
Good life music.